Friday lazima kutesa. Remi kwenye ice sitaki kapresa. Situna vibe, eh? 2 times 5. Wale nje na makido, leo na kuchota. Islando kuna shida ya maji, leo na kuchota. Atikirea, 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 nyama wekirea. Dance floor lite, ajiteketea. Suki design, ebu cheki kanite. Enjoy goma message iko kwa ime. Meza yangu ni mipeke na mafime. Unga, 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 inafanya lumi na dunda. Unga, 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 inafanya lumi na dunda. Unga, 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 inafanya lumi na dunda. Unga, 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 inafanya lumi na sana currently mbogi ni wa wish yani wajanja niko na waresh yani mabanja zimwashika yo yani maganja au nipendi yes ni personal issue na nabonga mbaya unahitaji personal tissue milano aruni expect toke my people tupitie sanford vile na kuchipo you now rocking with mr ceo tangu ni pade si kaka ame change my friend hata pesa yenyewe ime change. Unga, unga, inafanya lumi